Ministry y'obulamu egambye nti abaana 26 beba konziba olw'endyembi ng'enta bw'eva ku butawa wa mmere entuufu gye bagwanidde kulya n'emmere yaabwe okufumbibwa obubi. Emmanuel Ayinebyona, omwogezi wa Ministry y'obulamu, era agambye nti ebitundu 10 ku 10 eby'emmere eyoba abaana abato tebanabiriisa bigwanidde, ekiviirako obutatuuka na bulungi na mutindo n'okufuna endwadde abaana nezeekuusa ku kulya. Ayinebyona okwogera bino abadde mu lukungaana lw'amawulire aba Global Alliance for Improved Nutrition Gain ne Ministry y'ebyobulamu bwe batuuzizza okwogera ku nteekateeka z'omwoleso gw'ebyendya gwe bategese ogw'ebyendiisa Expo nga gugenda kubaawo okuva ng'ennaku z'omwezi amakumi asatu omwezi guno okutuuka nga lumu omwezi ogujja ebigogo ku ma show grounds.
Wadde Uganda eri food basket oba tulina emmere mu bitundu ebitalimu bimu na bimu, tukyalina ekizibu ky'okulya bubi oba n'abaana abamu nga balina okukonzebwa ngaabo obutundu 26 bw'abaana balina ekizibu ky'okukonzebwa. Ekyo kyetugezaako okulaba ti nga Ministry y'ebyobulamu ewiiki eyavuddeko twatongozeza kaweefube y'okulaba nti tusomesa okwetooloola eggwanga abantu bye balina okukola okulaba nti tujjako endyambi.
Damali Saria kulira Gain mu Uganda agamye nti omwoleso guno gwa bwereere era nti emmere etaliemu egenda kukolesebwa n'okusomesa abantu ku by'emmere ssaako n'okukyusa endya yaabwe naddala okubaagaza essoko ly'enva endiirwa.
Bagenda kwolesa emmere erimu ebiriisa, bagenda kwolesa emmere esinziira ku nva endiirwa n'ebirala, ate era bagenda kwolesa emmere egattiddwamu ebiriisa omuzungu gye bayita fortified. Expo eno ejja kukuwa ekifo abantu gye bagenda okuyigira okufumba emmere etuukira ku mutindo n'okulya emmere efumbiddwa ku mutindo, era n'abasuubuzi bagenda kusobola okufuna akatale mu bantu abagenda okujja. Zeno Expo si mukolo gwokka, naye kitundu ku kaweefube omunene okukyusa engeri abantu gye balowooza ku mmere n'okulongoosa engeri abantu gye balyamu.